Sohlukana kotalenta yenzeki obathu bebungidlisile kanti abazi ukuthi mina ngisemathandweni wowendizamshini
baby
angizokuthengela
hiphop.com.